Ami Music.
Amerigo, baby, your hips can never lie. Your vuelta sin ganarme boza. Can you believe me when I tell you send me sebenzela iwe. Naba majuza wambiri pachalo wame neva kabila iwe. Hello kama vazona ma baby na neo nekalila iwe. So for that ni funi kakuku. Beautiful baby, munga iwe ama funika service. Sipa funika nta witali kosa oneka bwino. Beautiful baby, munga iwe ama funika service. Sipa funika nta witali kosa oneka bwino. So I will maintain you, keeping nice you pute. I will maintain you, keeping nice you pute. Ukani wona ni pushinga, si wache ni onchitira we. Ndaba iyo puti yako ni kurunga. Ndaba iyo puti yako ni kurunga. Kufanika big maintenance. Ukani wona ni pushinga, si wache ni onchitira we. Ukani wona ni pushinga, si wache ni onchitira we. Ndaba iyo puti yako ni kurunga.
Kurunga. Servicing your Prado, CCM na fan cargo. Kasi whip, chichite pem na nsapato. Fine girl, sweet, jema jema asa chule. That's why ni pala ukakuti usa sapule. Lunch pale, violo ticha esi ya vonga. Tieche usafela mukati si ya boza. You love Savannah, olo strawberry lips. Msarenge nchose remix. Hello Kylie, sindiwe na groupie we ulipo che. Skin yotele la kuchila na hipo che. Beauty ili nacho tingene semo kashi. Lady J mula ndie mukazi. So
ukani ona ni pushing us, see what any on Chitira way. Ugani wanna ni pushing us, see what any on Chitira way. Ndaba iyo puti yako ni kurunga. Ndaba iyo puti yako ni kurunga. Kufanyika big maintenance. Ugani wanna ni pushing us, see what any on Chitira way. Ugani wanna ni pushing us, see what any on Chitira way. Ndaba iyo puti yako ni kurunga. Ndaba iyo puti yako ni kurunga. Ifanika big maintenance.
Yeah, we brought you another one. Americo
K.O.
We got J Cash in this too. KP on the beat and you know what's up.